zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile. Babzitha zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile.
Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray. Ngidali ngithandazela izitha zami, ngihlanganisela izinto zami. Bengiphazamisa bangihlaphazela izinto zami, angiphambanisela izinto nami. Ngihlangangena kube kanye iflopini, mengibhala ingoma ngolimi lami ngocica. Ngofika mina izophisa nakoti isipane phansi sohlala sigudi isipane. Ngithandazele nawe malume, sithemba ugodi ukuthi bonke laba ngeke balume.
Lord, I'm praying now. Baba, siza abantu bakwakhona ukwenza kwabo. Oh God, I'm begging you. Baba, siza abantu bakwakhona ukwenza kwabo.
Babzitha zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile. Babzitha zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile.
Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray.
I'm praying for them, they on my way. Nkosi ngisiza ubasuse endleleni. Ngapha ngiyazama kodwa still kuyafana. Kubukeka ngathi bangiflathela abaphansi. Kanti kutheni nje ngilokhu ngixakekile omhlaba ngenzeni? Webafowethu, ngibangani nani nabangani benu? Nante asoze sazondani sohlezi sibambiseni. Kepha manje ukuleni kwenzile akusekho nokuhlehli.
Oh Lord, I'm praying now. Baba, siza abantu bakwakhona ukwenza kwabo. Oh God, I'm begging you. Baba, siza abantu bakwakhona ukwenza kwabo.
Babzitha zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile. Babzitha zamzi ngihlele ntanyeni. Kumele ngiqinile nasemthandazweni. Bafuna kubhedile empilweni, kepha ngijimile.
Ngidali ngithandazela zonke izitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami. I pray, I pray. Ngidali ngithandazela zonke mini zitha zami.